to tijile ayi kuistonga tutibwa tutoba imukama wojo tujune mungu tuzasire yala boy kasimashko naye mukama lwachi nange te watonda nganjo mukwabo wabevuga zino tonda bweti nga bulwa ne nyumba mwensula naye mukama wankola bubyo kubulwa na kagali kemvuga kakinjagala tutese mukama tukole ddiru abana bango bawe abazukulu bawe baganda bango bawe n'abazadde bango bawe mukama sikubanga babona bona mungu sikubanga batibwa banyina ze bafa bali e Dubai abali kucheyo mungu sasira katonda usaba nyambe obanguza balabe mukama katonda usaba nwani ebineteze biwangule naye katonda usaba nyambe obanguza balabe mukama katonda usaba nwani ebineteze biwangule naye mukama nzonkola bubi abantu bange banjitata bagenda bwe batyo abemikwano nabenganda n'abazadde n'abalabe bange bonna bagenda bwe batyo kale wakiri nkusaba kasente nange nfuge kunsiga naye nga sifudde bwe nti bali abalala bakuwa bikiba hamu babobi bebeka miribo yanukula bwotyo nga tutibwa ayi mukama nga tutoba nga tujirwa ayi kuisawa jo tujune katonda usaba nyambe obanguza balabe mukama katonda usaba nwanire bineteze biwangule oba mukama nakola chibi okwesiga bobesanze mumakube chonsonyiwa sibanga tata nakola bubi ogenda munsi z'abawala bumba noonya sente oba busungu bwenkulembeza embere ntudde mwenzisa enjala mukama sasira naye ebizibu binzita omwoyo wa mukama n'amalaka wabera wenjawulo wakati muffe
omwoyo wa mukama n'amalaka wabera wenjawulo wakati muffe
ayanukuza omuliro n'amalaka wabera wenjawulo wakati muffe
eyayawula ennyanja n'amalaka wabera wenjawulo wakati muffe
katonda
usaba nyambe obanguza balabe mukama katonda
wangule.